Jagana, Jagana,
Jagana,
Jagana, nyimbira kabaka,
Jagana,
usituke tuyimbire bene,
hey,
abantu bemme muri babeyi,
awangale,
yegwe mwana wa Mutesa kabaka, yegwe musukuru w'abalungi bene, yegwe mwana wa Mutesa musukuru w'abalungi oyo kabaka, Ronaldi Mutebi, ah, jagala muyimbire era jagala mugendo oyo kabaka, Mutebi luwangula. Yego mwana wa Mutesa musukuru w'abalungi oyo kabaka Ronaldi Mutebi ah njagala muyimbire era njagala mutendo oyo kabaka Mutebi luwangula njagana njagana
njagana
nyimbira kabaka
njagana
usituke tuyimbire bene abantu bemme muri babeyi olwalero kabaka wange olipologoma oli wa muwendo omanyi obuganda bwavadda Moyo kwa Buganda mungi kwa vada Nange ni musajja o bafe Nsibuka Muganda wane mewe Eno muterega bafe Ah, njagala muyimbire era njagala mutende Eno muterega Yego mwana wa Mutesa Musukuru wa balungi Omutando mulungi Ai bafo sanire birungi Njagana, njagana
Njagana,
njagana Nyimbira kabaka
njagana
Tuyimbire bene Abantu bemme muri babeyi Njagana, njagana
Njagana,
nyimbira kabaka
Njagana
Usituke tuyimbire bene Abantu bemme muri babeyi
Yeah.